Sho, a deep so wetto, spaghetti uto, Chuck D, Sia Shazi. Yaza ikoni, na manje, ayijika ina steering, drive velo into engekho. Chuck D, afeda ting in jet, nginibekele indaba seyiphelele ngingicacisele. So Chucks vele ngisheshisele, mangajumanga kule race uhlalo wazi usele. Ngiyakuzwa uhlanganelwe mase sikhabadela, ngoba lana ekhaya indukini ngihlala ivulelwe. Ngiyakuzwa uyibalekele, singaze sikunyonyobele, sikgenelele sikushiye ubuso sephuvukene. Sekufike thina yikuthola i-crowd ihlanyezela, bonke sababasela, shuthi sabacindezela. Futhi sibaningi kuba ngathi manje saliphakanyela, nonke sonigcwalisele ukuthi nisivulele indlela. Thina mase sivelela nonke nizwa kukhuphukela, sazovusa amanceba sithi ukuthunukela. Bana sikhenya nolasinsana ukukhunyukelwa, lentwana zamashelwa fana zalahlekelwa. Qonda usanokubaleka kushota nje stop amaphepha, ngcono bashiye kulenga baye kukhekheleza, baye kukushayisa amabonda basazobhayiziseka. Zithi sivalela thina kanti sithule sababheka, ngoba thina masivela nomnyango uyasivulekela. Bese sangena caphela chela motatazela, senze kwenzeka inswela boya zogcina ngokubheka. Ayikho into ebasazoyenza kudala bahluleka, manje bagcwele ntwana sebaze
bayakuzazokhathala isikhathi esiduzazo. Hambe ubatshele ukuthi yithabo makhuze mayikini bayazisenza kuphela. Hlangene nabo mbetha sazozwa ukakeza, mongajimange mayikini mrepha zokuhlumela. Sazokhathala isikhathi esiduzazo. Hambe ubatshele ukuthi yithabo makhuze mayikini bayazisenza kuphela. Hlangene nabo mbetha sazozwa ukakeza, mongajimange mayikini mrepha zokuhlukumeza.
Ya Deep Soweto, amadamara nosiya shizi, sazozwa bafana bami.
Mongana ngqondo uzolimala uzokhala umzuzwana, shona amalanga sohlangana endaweni ezimnyama. Woza na uzobona ikleva masekhabakhaba, labo mrephanyana bathanda ukuziphathisa ikhanda. Gqwala watsala mzala kusazokhala iphalafala, buza bonke abondaba bake bakuhlebela ngathi. Sahlabaza qhaphaza sibabheka njengemikhaphi, vula lo mnyango ungavali songena la ngenkani. Thina siyangena empini noma singaphethanga ikhadi, phela siphila nezinja qaphela sokuhlikiniza. Lena kusi-competition sikuhlukumeze emayikini, vele kwamele abafana sibathithithele Dustin. Sikusheshisele sikukhabandele sikuphumele quick, kwenzela ushit nge-speed 250 phuma amazinyo. Sheshela bawa lavuthwa laphawa ladiwa, khona manje kanyiwa ngono kufiwa makufiwa. Isilima satitiza ngempama sasiphaphamisa, sabhidliza mase kufika thina concord izinto. Namhlanje ukhona lokumele akhiphe isimba lokugcina, fihla sazotshobela emgodini njengembiwa. Sazohamba ubatshele ubahlebele isikhathi eside, zamile wahluleka yeka abantu bazokuhleka. Hlangane nabo mpetha usathane bakamdepha, asikhathalele kuthenjwa namanje zakhala igeja.
Sazokhathala isikhathi esidu sazo, hamba ubatshele ukuthi yithabo makhuze mayikini bayazisenza kuphela. Hlangene nabo mpetha sazozwa ukakeza, mongajimange mayikini mrepha zokuhlukumela. Sazokhathala isikhathi esidu sazo, hamba ubatshele ukuthi yithabo makhuze mayikini bayazisenza kuphela. Hlangene nabo mpetha sazozwa ukakeza, mongajimange mayikini mrepha zokuhlukumela. Sazozwa ukakeza, sazozwa ukakeza, sazozwa ukakeza, mongajimange mayikini mrepha zokuhlukumela. Sazozwa ukakeza, sazozwa ukakeza, sazozwa ukakeza, mongajimange mayikini mrepha zokuhlukumela. Sazokhathala isikhathi esidu sazo, hamba ubatshele ukuthi yithabo makhuze mayikini bayazisenza kuphela. Hlangene nabo mpetha sazozwa ukakeza, mongajimange mayikini mrepha zokuhlukumela. Sazokhathala isikhathi esidu sazo, hamba ubatshele ukuthi yithabo makhuze mayikini bayazisenza kuphela. Hlangene nabo mpetha sazozwa ukakeza, mongajimange mayikini mrepha zokuhlukumela.